tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi ba ona jam hande aljumaare jeegon lewru juliya hitande 2018 sappo jamde jabbori maslima chapade na e joy usman nyaale bulla kabaru julo salim juwara to boggi jandoto on kompetitive video woteji hore juleedi kandi wadede hikka o dartugol wotebe arande wote o fuddan asawere jango jeddi lewru juliya ndu lei malifu e mangal mudum lei rafinde na gungondo woni ko golle mudum fuddata ta wen etat dirigeance tu ana wodi ti jotamani holiti beta ko huminibe woteji sarti mudum wote mo wadi e wike yaado foundation irondel o sarti faboto isti jotamani gollobe isti jotamani e daranogol woteji di hollitama ana sikita wonbe nyaw kewde nangi le region siogu ko lati kafu sudu doctoro region o holiti wida dabreji ba mama pati o sako le onuko yodi woni sembe kabaro jidi kikida ko bismillah modon heda isti jotamani dartugol wotebe woteji arande hore jo leydi kandi wadede nogay e jenay lewru juliye ndu fuddi jinen fuddan jango asawere jango jeddi lewru juliye ndu ley malifu e mangal mudum yimbe nogay e nayo inde mben woni ley yubbo inde wote arande o ley sariye wote ngadado le hitane 2016 memitaado lebbi didi joni dabreji ba mama fadum yarano mo iri umar way gallo
goddo sariya wolan hollita wiide tende yimbe be don jokkitite fa baldi didi so heddiki e woteji di so bami fa ko mbete deuxième tour ko yaltile hendunde jababuji di ndokka fuunde yimbe le dartobe lambe ngata imma daraji kasen le goddo sariya wol gotul be ko litir so bami fa teno gol yimbe gol fuddi kala dartobe lamu o fur potan le njedirre kabaruji de lamu o jeyde yewete du yel hon dido sariyaji kani tabirede tiagal mudu goddo sariya wol gotul holliti wiide won ko hada hokkude jamarnde kalisiji yalla no wati na hokkudido en disaje fa yotto yo kaaki goddi kasen bawdi nawterede be beydile hendu wiide fe got nawtirta ko mobilaji laamu na mobilaji di ngala e jeyal mudum jomon dartira dum yimbe dum watta kasen non be kolitiri wiide fa hande gol do sariyawol timini wiide dartugol yimbe ko hada le nokkule do lando rewete kanyo ko nande mudum
jonte tati keddi fa woteji hore ju leydi di ngade rafinde nagune nyande fuburu hebude sembe lisa hal e hakkunde leydi ndi dartugol himbe gol dum woni campagne ngaji di ngatteli wattumo etat dirigeance wodi ko fuddi illa hitane 2015 heydintina labi kewdi e wi honjotobe yogabe sari ba mado bangal etat dirigeance o ana hani yornede neno fa campagne ngaji di kebe ngade kedde ko ali tunkara wi fatiya tara do faccitang umar way gallo
wattu jono tenude yimbe dartude woteji president yakou fuddi leleedi ndi tidalaji mawdi ana leleedi malindi ko nayiri bangal denagu kambe dartobe du iblisaji mawdi ana hakkunde mabbe idum hollite wille nokkule de fu idum hulbini nyaloma handen o sabi de sa jewile nokkule kewde du wayde jam e tejo ran yahta an heba sembe malin kobe ko hemude landi hedi ngatta yalla be do dartobe dido woteji an bay huntande himmeji mudun horena ko hewe malin kobe kola kibe mede mila dudun lato sababu so jama o tan do hen koyde gonga jati wiide sariyaji etat dirigeance idon wodi le leedi ndi kambe yimbe le jojjimi diro sariyaji kambe gondi e wadde gol do teno gol yimbe
sakira fabe do don famoro ba jewdi kabaruji fuddo bembe amen facebook e twitter fando kondo ko ni hakilaji modon baye noddu do di numeroji di chapande jide jo chapande jide na sappe go chapande jide jo chapande jide na sappe di sarte wata istijo tamani holitama beta ko humini be golleji wata fanda mudum faabe pammina ko ni nana faabe pammine ko woni le dewterde yalla kambe e koyma be ngatta koyde mabbe e golle mudum e wi kejaado foundation irondel mali o sarti bindado le dewterde faaboto gollobe istijo tamani e daranogol woteji di kede ko martin fay wi mumini sendebu
la fondation irondel
le projet ngaji mum fu ana mo inan charte wote wattu fu do o mo hani hinnade golleji mudum mido mila wide yu arandomu le leedi malindi buri fuddu mido yidi outude golleji woteji di sariya wongol ana hollita golleji ko kande wonde honno hakkilaji meden e hejoji men wattu woteji
la durée de la campagne électorale
dartobe lamade be mani di beta ko ota baade tabiyaji lobbi le wattu woteji di fanda windande de yo faabe nenno darobe lamade be fu holninno mon fu hollita ko woni hakkilo mudum golle mo anni wadde anni e mudum pati be tewta sodude hakkilaji wotobe ndi ay do gollidal nenno do gollidal gouvernement mali o darani ngal kawrital kede ko baaji hima directeur ndi ay wi umar way gallo
le code de bonne conduite est toujours
goddo sariya wol yowtoto yello hono kambe dartobe wotteji bebe kani tabiraade attabiyaji lobbi homo furdu tinno teddina goddo so bami fa wotteji di puddi leledi di tay homo fu an wayi wadde jahul e garol mudum homo fu an wayi yaade tenodi yimbe homo fu an wayi halde ko yidi tawe yedde sariya balle politiki de tawe do be jidi fu e mbawi hawritinde so be darta yimbe be tinno foti be joba kalisiji do sodde hakkilaji mudum en jagal mudum dungol do sariya gotulan hollita wiido so joomu yihi ko faama ina yihi jambile dido woteji ana waawi windude bataaki fewde e tuude seriyam gondi leedi meden di kandi hunchante dum hore
de l'apprécier
fetu gol carte wote fuddi le cercle mopti tiagal murter golle nono jonte didi ngadnone murter golle de kuma ndaw e ngadno sini nokuji yo gaaje golle mudo ana wonde e wadede ti dalla fu wala nokuji yo gaaje carte ngaji mu ben jottaaki dum ben faado gonden jondo batte rafinde nago o ka prefet cercle o dun ali gindo hokki tajalal wiide be ngadan e bawde mabbe fu fa carte ngaji di jotto le nokuji de kani na bere le munde kede ko kejaado nono kejaado ame mopti ton doni mamadou bokun ko lanodire makko do facci tango umar waygalo.
Dans un premier temps, les cartes doivent être
arande mudum fu carte de anakani haybede so de garafat nabe le nokule be mangal pade fama kany en kany haybude dum be jukindira e lami zo gobe le cercle ngaji di le cercle mopti o kay tidalaji keba kale hen kale commune ngaji kany cercle ngaji keddi di ton tidalaji di keba o do andi do mutti do commune ngaji sappo e jengone mudum min nabi mangal pade amen nokuno dirte do sufuru lay kambe gonde haybude ton kono zanara mangal do gobe ton be kany gonde haybude dum le commune urube duude fa yotto yo kuriansa mangal pad en gombe to senegal to kanyen gonde haybuno dido golleji gorri to jallube to min kebi tidallaji seeda sabi de won bangi goto o don andi segulani dun yimbe ngaro wakkari fu motti be mba yaade sokura be nangaton carte commune ngaji
le carte de commune
yimbe hewbe sikkitama wiyede nyaw ciwde hana woni mubbe goto jaate hedde ke hen dum hollita won so goli le lamu kokiri le cercle machina sudu docteur cercle hokki tajral wiide nyaw o matama le on ko nena be koliti wiide dabareji ba mama fa o sakke ko buri sukabe temeta ton be dubbi nena be lebbi jena yaade dubbi joyi pesama le on nokku fa nyaw o sakke kede ko lanondirim e docteur lasina sina yokku do nena kanko won hore sudu docteur machina do facitang umar waygalo
yodon gellel gelno dirta so goli yodon gendi sebbe non du o don nokku wakkati fu jamarnde an yahana wara wakkati julde ramadan demmi mati wiide won yimbel urube to kayto so jotti lengel do gellel nyaw cewde o yiya e mabbe yimbel taton be ka fu nyawi goto hakkun mabbe yo sukono heddikili hen ko yaata yimbel jeno yon dummi tikitino wakkati demmi gattinobe ko he mabbe balde sapponde bin jihi yimbel wobbe kasen cawbe o do nyawu pesi ko yaata yimbele temetaton lingel do gellel noddango min gatta fewde e sara be tinnobe jaw yallon be kani fa birade dogotoro en wonbe le o do nokku ima daraji din gondi e wadde di be tinnobe naba suka be yallana pc yo dum hakke suka non
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakira be nyandaron kabaru nyallu le region ngaji meede di nyaar fa le sa hangal ta fon suudu docteur heyru ministre kumini do soldats en hurmiti dum kenyen gawo kanko e ministre kumini do cellal ousmane sambasso no kambe di don be koliti wiide suudu nuko ni nyibira ana wara e milliard goto e millioji tembere jetti sefa ko redi sidde itti jawde ni do ndartugol union africain ministre ndi do be daroydu barmube le bonanda ngada do nyande go o lewru julien ni fewdude e kan basi leedi hakkunde heremobe sereto moni e wela le cercle bancas basi wadi hakkun mo benen nobe koliti wi himbe jeegon kedde ke hen kanye barmbe fa heewi e wi himbe ton yudum basi kiddo gonnodo ton juju en tiarakeno dum on basi nen be koliti wi ummiti joni debbo boto maydo tawama kenye dande mayo kulikoro tagal ko on nen debbo koliti ko yolino e wi mangal pade lallugol makko hollitano ma le balde didi jabbire de nen no mo wonno suudu mudo anditi tew makko joggo ngebbe be daga fasane te site le balde chakitiide de poti goto ana sotte joni do hande be bi ko yata temede didi remobe ana kaaja dun ne sanne wattu joni fa keba ko awira sekirabe do kadu de di kabaru jika kedde hedan wowirini hande yo aljumaare no yewtere rewbe de ana wori miden calmina sekirabe meden tawbe man kidi wonbe le malfu e mangal mudum wassalam